So we're going to have a bit of Swahili and a bit of English this morning.
Yes.
All right. So we just want to honour Pastor Gideon, his family, his team, because they do an incredible job. If you've never heard Pastor Gideon's story, how they've come out of a war-torn country, been in a refugee camp for 14 years, moved to Australia, and for this man, his family are just beautiful people, and they're doing an incredible job amongst our community and touching many, many African families. And so this morning, you're going to be blessed, and so I encourage you to just listen in and let God speak to your heart this morning. Thanks, Pastor.
Thank you.
Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo.
I greet you in the name of Jesus Christ.
Nashukuru mchungaji Mati ambaye ametuwezesha kuwa hapa mchana wa leo.
I give thanks to Pastor Matt for enabling this for us to be here this morning.
Basi bila kupoteza muda,
without taking any of your time,
tutumia Kiswahili na Kiingereza.
We're going to use Swahili and English.
Wengi mnaona wa Afrika, wengi hawaelewi Kiingereza.
A lot of Africans, they don't really understand English properly.
Mnaona sawa mzee tuko naye pale.
Like our the elder.
Wengine wengi hapa.
And others here.
Mnapohubiri.
When you preach.
Mnapoimba.
And when you sing.
Maneno mengi hawasikii.
They don't understand a lot of words.
Ndio maana sisi tunatumia Kiswahili ambayo ni lugha ambayo tunazoea
nyumbani. We use Swahili, which is one of the popular.
Tunatumia na Kiingereza pia.
And we use English.
Watoto wetu ambao wamezaliwa Australia nao hawajui tena Kiswahili.
Our children who are born here, they don't really understand Swahili as well.
Ndio maana tunatumika sasa Kiingereza Kiswahili.
That's why we use Swahili and English so that we understand.
Basi tusipoteze muda wetu.
We will not take any longer.
Mchana wa leo,
this morning,
tutachangia neno la Mungu.
We're going to share the word of God.
Tunaomba yule ambaye iko kwenye mitambo atutilie
slide
ya kwanza ambayo inaonyesha somo kitu cha somo la leo.
The first slide is showing us today's topic.
Jua kama yuko tayari pale?
Oh.
Aha, aseme uwe na tumaini la kupata matunda mwaka ujao.
Have hope for fruitfulness for the year to come.
Leo tunazungumza ya kuwa na tumaini kwa kupata matunda mwaka ujao.
Have hope for fruitfulness for the year to come.
Kienda slide ya kufuata.
If we go to the next slide.
Tutasoma katika Luka.
We're going to read in the book of Luke.
Sura ya 13.
Chapter 13.
Mstari wa 6 hadi 8.
Verses 6 to 9.
Wa Kiingereza tusome.
We read in Jesus' name. Then he told this parable. A man had a fig tree planted in his vineyard, and he went to look for his fruit on it, but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, "For 3 years now I have been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil?" "Sir," the man replied, "leave it alone for one more year and I will dig round it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it off." Amen.
Kwa Kiswahili tunasoma. Akanena mfano huu. Mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu. Akaenda akitafuta matunda juu yake asipati. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, "Tazama miaka mitatu hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu. Ukate, mbona hata inchi unaiharibu?" Akajibu akamwambia, "Bwana, uache mwaka huu nao hata niupalilie, niutilie mbolea. Na ukizaa matunda baadaye vema. La usipozaa ndio ukate. Bwana tuhurumie sana."
Amen.
Tukienda slide yetu ya tatu.
When we go to the third slide.
Kuna maneno, baadhi ya maneno ambayo tunahitaji. Mnaona hii ni ndio historia tuko tunataka kuzungumzia.
This is the history that we want to talk about today.
Ule ni mti wa mtini.
That's the fig tree.
Ambao ulipandwa katika shamba la mzabibu.
He has been planted in the farm of
mwaka wa kwanza haikupata matunda.
The first year it didn't have any fruit. There was
mwaka
no fruit.
Wa pili haukupata matunda.
Second year there was no fruit also.
Mwaka wa tatu haikupata matunda.
The third year the same thing happened, there was no fruit.
Lakini unaona una majani mazuri.
But you can see that he has really beautiful. The leaves are really beautiful. We did not dry up.
Lakini ulikosa kitu kimoja.
But he was lacking something.
Tunda la kuliwa.
The fruits that people can eat. The fruits.
Twende ku slide ya kufuata.
Let us go to the next slide.
Tutaeleza kwanza kidogo, mnajua huu ni mfano.
Many ways we know that this is a parable.
Acha tueleze maneno kidogo.
Let just give a bit of explanation.
Shamba la mizabibu ni mfano wa watu wa Mungu.
The vineyard is used as a symbol of God's people.
Na huu mtini uliopandwa kati ya shamba hilo ni mfano wa wewe, ni mfano wa mimi, ni mfano wa Mkristo.
And the fig tree is used as a symbol of a Christian, to represent a Christian.
Ni wewe uko hapa.
It's you.
Wakati Yesu alitoa mfano huu, alikuwa anasema juu ya Waisraeli.
When Jesus was giving this example, he was talking about the Israelites.
Lakini asubuhi ya leo,
but this morning,
ni wewe.
It is you.
Ndiwe mtini.
You are the fig tree.
Umepandwa katika Australia.
You have been planted in Australia.
Umepandwa katika Shepparton.
You have been planted in Shepparton.
Unapandwa Murupuna.
In Murupuna.
Ili uzae matunda.
So that you may bring out fruits.
Tunaona huyu mwenye anachunga hii shamba, mwenye shamba la mzabibu.
The man who owns the vineyard.
Ni Mungu.
He's God.
Ni mfano wa Mungu.
He gives an example of God.
Na huyu ambaye anatunza,
the one who takes care of the vineyard,
ni mfano wa Yesu Kristo,
symbolizes Jesus Christ,
ambaye anaitwa mchungaji mwema,
the one whom we call the good shepherd.
Tukiongeza kwa hii maneno,
if we add to these words,
matunda ni nini?
What are the fruits? What does it mean when we say fruits?
Ukisoma katika Wagalatia 5 mstari wa 12.
When we read in the book of Galatians chapter 5 verses 22.
Mpaka 23.
22-23.
Biblia inatuonesha matunda.
The Bible is showing us fruits.
Ni mfano wa matunda.
It is an example of fruits.
Upendo.
Love.
Uvumilivu.
Patience.
Amani.
Peace.
Utu wema.
Kindness.
Na vivi hivi.
And he goes on.
Hiyo ni tunda.
Those are the fruits.
Ukisoma katika Mathayo 3 mstari wa 8.
If you read in the book of Matthew chapter 3 verse 8.
Biblia inaonesha wengine mfano wa tunda.
The Bible is showing us another example of fruit. Of fruits.
Ni toba. Kutubu.
The struggle to repent.
Yani mtu anapaswa kuwa na tunda la kutubu.
We need to have the fruits that lead us to repentance.
Tukiangalia tena katika hii mfano.
Now this same example.
Tunde naweza kuwa nini tena?
Fruit, another example of fruit.
Tunda tunaweza sema kwamba ni mafanikio.
Also it can be success.
Ni kitu chema Mungu anapaswa kufanyia.
It's something good that God is giving to you.
Ni baraka zenye Mkristo anapata katika wokovu.
There are blessings that we receive from salvation.
Hiyo ni matunda.
They are fruits.
Sasa twende slide ya kufuata.
Let us go to the following slide.
Katika mfano huu,
this example,
kuna vitu tutajifunza pale.
There are things that we will learn.
Ukisoma hii kitabu tulisoma cha Luka,
in the book that we just read in Luke,
sura yake ya 13 na verse ya 6.
Luke verse chapter 13 verses 6.
Mpaka 9.
6 to 9.
Inatuonesha kuna nyakati mbili katika maisha ya Mkristo.
It shows us there are two things in a life of a Christian.
Ama katika maisha ya mwanadamu kama wewe,
in a life of any person.
Tunaona kwamba kuna wakati wa kwanza ambao hakuna kosa matunda.
We can see that the first step will be the step of lacking fruits.
Katika mfano huu, huo mtini ulimaliza miaka 3 hauna matunda.
In the first example showing us that the fig tree stayed 3 years without bearing any fruit.
Lakini Mungu aliuacha hakukauka.
But God allowed the fig tree to stay there, but it did not dry up.
Sababu Mungu ni mwenye neema.
Because God is full of mercy.
Na ile matunda ya mtini ukiangalia ina kazi nyingine ya mnadawa mule pia.
In the fruit of the fig tree has medicine.
Matunda, majani.
The leaves has medicine.
Ulikuwa na kazi ingine.
The leaves had other jobs.
Hata kama kungelikuwa jua, mtu angelienda na kakaa chini ya yale majani akasikia
vizuri. And if the sun, if, let's say for example, it was really sunny that day, a person can go and sit.
Lakini
under the
ulikosa kitu kimoja.
But it was lacking one thing.
Ambacho ni cha muhimu sana.
Which was really important.
Ilikuwa ni tunda.
Yeah, there was lacking fruit.
Tunda la kuliwa.
The fruit so that people can eat.
Hiyo kitu kile. Kwa sababu tunaona kuna wakati wa kukosa matunda.
We see that there are times when we lack fruit.
Na kitu kinaleta mtu kukosa matunda.
What causes someone to struggle?
Ukiangalia point yetu ya A hapa.
If you look at point A.
Hii tunasema struggle ni yale matatizo, ni majaribu yanafikia mtu.
When we struggle to produce fruit,
inatokana na majaribu.
Trials.
Ya maisha.
And temptations, the trials and temptation we face in
mutu,
our lives.
Wakati anakutana na majaribu,
when someone meets with temptations,
shida katika ulimwengu,
problems in the world,
upendo natoweka.
The love is no longer there.
Tunda la upendo linatoka.
The fruit of love is no longer there.
Amani nakosa moyoni.
You no longer have peace.
Uvumilivu nakosa.
You no longer have patience.
Sababu ya nini?
But why is that?
Zile tulimba seme baro. Izani ya mavita ya kiroho.
Because of spiritual battles.
Vita ya maisha haya.
The battles that we go through.
Ukisoma point yetu ya B pale.
Point B.
Wakati mtu anakuwa na majaribu.
When someone is going through temptations.
Kuna wakati hata vile vitu alivyo viacha ngali mpagani vinarudi tena matunda ya kutubu inaisha anarudia tena alivyo viacha.
When someone is going through or facing temptation, they may go back to what they used to do and then the fruit will no longer
hapo
be there.
Inakuwa ni matatizo.
Then problem will come.
Acha tuone tena wakati Mkristo anaombea kitu lakini hapati jibu.
Let us look at when a Christian prays but they don't get an answer.
Anaona tunda linakosekana na tumaini linaisha.
They will pray and there won't be any fruits coming out of that prayer and then they'll have no more hope.
Unaomba lakini jibu halitoki.
You're praying but you don't receive an answer.
Unaenda kwa imani lakini unaona mambo hayaendeki vizuri.
You go, you try to have faith but there is nothing happening.
Katika familia matatizo yako.
In your family you have problems.
Kwenye kazi matatizo yako.
At work you have problems.
Unajisikia mbona sioni matunda?
And you start to think how come I cannot see any fruit?
Sioni matokeo mazuri ndani ya maisha.
I cannot see any good outcome in my life.
Na ile unajikuta Wakristo wengine ama watu wengine wanapungukiwa sana.
And you find that Christians or other people will become weak.
Tukisoma point yetu ya C mwai.
Point C.
Katika huu muda wa kukosa matunda.
In this time of lacking fruits.
Ndio wakati wengine wanakuchekelea.
That's when people will criticize you.
Anasema iko na Mungu.
They say, oh, you say that you have God.
Sasa Mungu wako anakuacha na magonjwa.
So your God now is leaving you to be sick.
Uliomba ministry yako endelee, ministry haiendelee.
You prayed so that your ministry can continue.
Haiendelee.
But it's not moving from
where it is.
Uliomba
upate mume, haupati mume.
You prayed to get a husband, but you don't have a
husband. Uliomba upate mke, haupati mke.
You prayed to get a wife, but you don't get a wife.
Sasa
wife.
Kristo yako iko wapi?
They will start to mock you saying, where's your God?
Ni wakati wa kuchekelewa.
It's a time where people will mock you.
Ni wakati wengine wanaanza kueske maandiko
vingine.
Biblia inasema ni kweli ama
haiko kweli. It's a time where people will start to question you. Is really there is a word of God true because you're not really getting what you want.
Hauoni matunda.
Because you cannot see any fruits.
Ni wakati mgumu sana.
Na
kama ukikosa tunda la kiroho.
Now if you don't have the fruit of the spirit, the fruits
ukikaribisha dhambi.
And when you welcome sin in your life,
na ndio wakati wengi wanaanza kuhukumu.
That's when people can backslide.
Watu wanakuhukumu.
Well, people can judge you.
wanachukua nafasi ya Mungu.
That would take the place of God.
Huyu bwana hastahili kuwa pastor.
I said, this person does not deserve to be a pastor. Does not deserve to lead this ministry.
Anashindwa.
They are unable to do so.
Kwetu Afrika tungali na ile system. Mumutenge.
In Africa, we'll say that if this person has committed this sin and they're leading a particular ministry, they tell them to stop.
Na Biblia nakubali ile pia.
And the Bible allows that to allow them to stop first.
Yeah, tunamwambia. Ni wakati watu... Ina, kwa Mungu kama ni dhambi unaweza kuhukumiwa.
Yeah, to God if it's sin you can
kwa wanadamu wanasema huyu mtu mumtoe cut it down,
remove this person or cut that person away, put another person there because that
hatuoni
person is
matunda.
That person is unable to produce any fruit.
Ndio wakati wanaume wengine wanawaza mimi ni oe mwanamke mwingine sababu huyu hazai.
That's when men in marriage they say that let me marry another wife because hazai, my wife cannot give produce.
Ndio wakati wengine wanasumbuka katika maisha na kuacha imani.
That's when people suffer in life and that's when they decide to leave the faith.
Acha tuone hapa hii point yetu ya D.
Let us look at point D.
Hili neno la kusema huu mtini Mungu alikuwa anataka aukate.
God wanted to cut down this tree.
Lakini kuna mtu ambaye anatuombea.
There is someone who prays for us.
Kuna mtu mwenye ana upendo.
There is someone who's full
kuna
of love.
Kuna mtu mwenye hafurahie mtini ukatwe.
There is someone who's not happy for this tree to be cut down.
Ni Yesu Kristo.
It is Jesus Christ.
Hallelujah.
Amen.
Akasema hapana usiukate.
Jesus said no, don't cut it.
Sababu anajaa upendo.
Because he's full of love.
Akasema msiukate.
He said don't cut it.
Kwa sababu gani?
Why?
Ukisoma Petro waraka wa pili wa Petro sura 3
verse 9. If you read 2 Peter chapter 3 verse 9.
Biblia inasema hivi. Soma kwa Kiingereza.
The Bible says the Lord is not slow in keeping his promise. As some understand slowness, instead, he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.
Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kwa wengine. Wengine wanazania na kawia. Lakini, anavumilia, hapendi mtu yoyote apotee, bali wote wafikirie toba.
Amen.
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 Bwana Yesu alisema sikukuja kuhukumu.
Jesus said I did not come to judge.
Nilikuja ili wawe na uzima tena.
I came so that may have a brand new life.
Ndio maana huu mtini.
That is why that fig the fig tree.
Yesu kama mwenyewe anatunza ule shamba.
Jesus is the one who is taking care of that farm.
Alisema usiukate.
He said don't cut it down.
Usiukate.
Don't cut it down.
Acha tuupatie bahati nyingine.
Let us give it another chance.
Hata tuongezee muda.
Let us give victory more time to see if he can produce fruits.
Huo ni wakati tulikuwa tunasema wakati ambao hakuna matunda.
That was a time where there was no fruit.
Acha tuone wakati wa pili tutajifunza hapa.
Let us look at the second time.
Tumaini la kuwa na matunda kwa mwaka ujao.
Hope for a fruitfulness year to come.
Baada ya miaka mitatu mtini hauna matunda.
After 3 years of the fig tree not producing fruit.
Ilionekana mwaka ujao kuna tumaini la kupata tunda.
The following year there was hope that this tree was going to produce fruits.
Tuangalie slide ya kufuata.
Let us look at the following slide.
Tumesema kwamba Yesu ni mwenye rehema.
We say that Jesus is full of mercy.
Tena kwa kutoa matunda kuna muda unapaswa kupita.
Before producing fruits there has to be a time.
Kuna muda wa kupitia kwanza majaribu.
Before producing fruit you have to pass through temptations.
Kuna muda kwanza unapita ili tunda lipatikane.
There's things that you have to pass through so that you may be able to see the fruit in your life.
Tunaona huu mti miaka mitatu.
We saw that 3 years this fig tree
haukuzaa.
Did not produce.
Lakini Yesu,
but Jesus,
ni mvumilivu.
His patience.
Ana upendo.
He has love.
Alisema msiukate.
He said don't cut it down.
Ninakutangazia leo hautakatwa leo.
I'm telling you that your tree will not be cut down.
Hautakatwa leo.
Your tree will not be cut down.
Hayakuwa bado muda wa hukumu.
This is not yet time of judgment.
Amen. Hautakatwa leo.
You will not be cut down.
Sababu Yesu,
because Jesus
alisema hivi,
said that,
tuongezee muda.
Let us give this tree more
na leo
time.
Ngali anasema hivi.
And today he's still saying,
tuongezee muda.
That let us, let us have more muda. Time. Today God is adding more time.
Sababu
to your
Yesu
life.
Anatumaini huu mti utaleta tu.
God has, Jesus has hoped that this tree is going to produce fruits.
Yesu alisema katika Luka
Jesus said in the book of Luke, chapter 4, verses 19,
Roho wa Bwana yuko juu yangu.
That the Spirit of the Lord is upon me.
Amenipaka mafuta.
He has anointed me with oil.
Niwatangazie mateka kufunguliwa kwa.
To proclaim freedom to those who are
na niwatangazie
captive.
Mwaka wa Bwana uliokubaliwa.
To proclaim an acceptable year of the Lord.
Amen.
Amen. This time that this tree was given,
God's favor,
it's a time of being accepted by God. It's a time of grace. Because it's not yet time of judgment.
Sasa Yesu mwenyewe alisema uniachie kwanza huu muti.
Jesus said, allow this tree to stay.
Kuna kitu Yesu atafanya.
There is something that Jesus is going to do.
Atafanya kazi mbili.
He's going to do two things. Two jobs.
Mnaona sasa ni mwaka wa nne.
This is the fourth year.
Miaka tatu hakuna matunda.
The 3 years have passed, there was no fruits produced.
Mwaka wa nne.
The fourth year.
Yeye mwenyewe anausogelea sasa
utengeneze. He gets close to the tree to try to fix it.
Anasema atafanya vitu viwili.
Jesus says that he's going to do two things.
Kwa Kiingereza mnasema to dig around. I'm going to dig around. To dig around the fig tree. Anasema ata kwa Kiswahili sisi to dig.
Unasema nani
atachimba.
Kuchimba.
Mnaona yuko pale wanaonesha mtu yuko pale na lupawa.
You can see someone over there. The one next to him wants the tree to someone to cut the tree.
Lakini ule mwenyiko na lupawa,
but the one with the shovel
ni Yesu Kristo,
is Jesus Christ.
Mwenye upendo,
full of love.
Mwenye uhumilivu.
The one who's Jesus Christ is full of
anasema, neno la kwanza nitafanya.
The first, he said that the first thing that I'm going to do,
nitachimba.
I'm going to dig around.
Nitauzunguka nichimbe.
I'm going to go around the tree.
Kudig.
I'm going to dig around
nitachimba
the tree.
Kabisa.
I'm going to dig around the tree
chini ya
so I can go down into the ground.
Ili. Kuchimba ni maana anahitaji maji yakishuka ya mvua yaingie ndani ya mizizi.
Digging, he means that the water will come down so he can go into the roots.
Ndio kitu atafanya.
That's what he's going to do.
Tena ataifanya atauzunguza, he will be surrounded.
Atazungurusha, as we were singing before.
Atauzunguka hivi.
That he's going to go around the tree.
Hiyo ni ulinzi.
That's the protection of Jesus.
Amen.
Amen.
Kwa huu mwaka atauzunguka
mtini. This year he's going to go around the tree.
Atakuzunguka wewe.
He's going to go around your life.
Atakulinda wewe Yesu Kristo.
He's going to protect you, Jesus Christ.
Tena atachimba tena
zaidi. And he's going to go deep and deeper. So that the water can go in.
Tena kwa kuchimba,
and when he digs,
ataingia karibu ya mizizi.
He's going to go near the roots.
Sababu huko kwa mizizi ndio kwenye kuko tatizo lako.
Because in your roots, that's where your problem is.
Amen.
Amen.
Na mizizi ya problem yako ni shetani.
And the one and your roots and the devil is the one controlling your roots at the moment.
Yani Yesu atafika mpaka kutatizo lako apate jibu.
So Jesus is going to go to the roots of your problem so that you may have an answer.
Na hii ndio ile alifanya msalabani.
And that's what he did on the cross.
Aliingia kaburini.
He went to
kaburini.
He was buried.
Akaingia ndani ya
kaburini. He went inside.
Ili atengeneze matatizo
yetu. So that he may fix your problem.
Alishafanya ile msalabani.
He did that on the cross.
Akamnyang'anya shetani
funguo. He went in hell and took
Hallelujah.
The key from the devil.
Tukapata ushindi.
And then we got victory.
Yaani mwaka huu.
So this coming year,
uwe na tumaini,
have hope.
Atachimba.
That he's going to dig around your life.
Niliangalia kwa Biblia ya
when I look in the Bible, it's in Kirundi.
Asema Yesu ngwarau angwazoworoheleza yani atachimba ili udongo uregeye. Ndio Biblia Kirundi nasema.
Jesus will dig around until the soil will become soft.
Amen, amen. Soft.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Biblia kiingereza nasema to dig, ya kirundi nasema to make that soil for soft.
Indoksi anasema hivyo.
Soft. Sasa Biblia ya nani ya yangu nyingine?
So the other translation that I have,
inasema mambo mengine sana.
It's saying other things.
Ukiangalia hata kwa Kifaransa utakuta
kuna neno wanatumia pale. If you look in French also, there's a word that they use.
Kuna neno la pili atafanya.
The second thing that he's going to do.
Hata chimba tu.
He won't only dig.
Huyu akipao hata chimba tu.
He, Jesus will not only dig.
Atatia na mbolea.
He's going to fertilize the fig tree.
Ina maana yake nini?
What does that mean?
Atakurefresh.
He's atafanya maisha yako wewe.
Atakuletea maisha mapya.
He's going to refresh your life.
Atakuletea uamsho.
He's going to give bring revival in your life.
Atakupa nguvu mpya.
He's going to give you new strength.
Atakufariji.
He's going to encourage you.
Ndio ile tunasema ku comfort kwa wale waliovunjika moyo.
For those who are broken hearted, he's going to comfort them.
Kwa huu mwaka.
In the coming year. That's the work that Jesus Christ will do. For this fig tree, so that this fig tree may produce fruit. Let us go to the next slide. After Jesus doing that work, we are about to finish. Just look at this tree, and while you're looking at have faith.
Yes,
Jesus,
ambaye ni mulinzi wa ule shamba,
the Jesus, the keeper of that farm,
anataka chimbe maisha yako ya kiroho.
He wants to dig your spiritual life.
Na maisha yako ya kimwili.
And your physical life also.
Anataka fanye leo sasa hivi.
He wants to do it now, right now, today.
Ili uanze kupata
so that
matunda.
You can fertilize, so that your spiritual life can be fertilize your life.
Sababu Mungu alikuumba ili upate matunda.
Because Jesus, God created you so that you may bring out fruits.
Mungu hakukuumba sema usiwe na matunda pa.
Jesus, God didn't create you so that you may be fruitless.
Na matunda leo Yesu anataka akutengeneze.
Today Jesus wants to fix you. And the coming year, the fruit will have the tree will have a lot of fruit. The fruit of patience. The fruit of love. The fruit of repentance. Your prayers will be answered. And revival will come. And the church will have people. There's one day we'll come here and we'll have no place to sit. Because this church
will
be full and the fruit and will be full of the fruits of repentance. People will be full of them. One day your sickness, you will find you will be healed. The prayer points that you've been praying for, you prayed for 3 years ago. Many years you prayed, but you have no answer. Jesus sent me to tell you that you will not be cut down. He will pour water on you so that you may have life. Let us stand so we can pray to God. That's the message I had today. Have hope that you will produce fruit. Even though the years are past, you did not have any fruit, God is still on the seat of mercy. He's going to fix it. We're going to present our prayer
point.
Think about, son, what do you feel in your heart that you want God to do for you? Which fruit or what kind of fruit do you want God to give you so you can produce? That your prayer point. What have you been praying for? People were mocking you and laughing at you. But this morning, I proclaim this.
Yes,
Jesus, Jesus in the coming year, starting today, he wants to go around you. He wants to fertilize your tree, so that the word of the Holy Spirit can come inside the roots. I'm going to pray, and depression is what kind of fruit do you want God to do in your life? Maybe it's a fruit of salvation if you don't know Jesus as your Lord and Savior. Maybe it's a fruit in your job. job. Lift up your hand in the name of Jesus. Look at that tree, the way he received it, it produced fruit. Look at it and while you're having faith, with faith.
Ibrahim,
can you please put this the last slide? Let us look at the fruit, at the tree. Abraham, God told him that look at the stars.
Can you see?
And look at it with faith. That's how many children you're going to have. Look at that tree with faith. Look at that tree with a lot of fruit. Have faith that you're going to produce fruit. Lift up your hands if you need healing in your life. So we can show it to Jesus Christ. Don't look at the person next to you. Forget the past years. Look at the coming year. Oh, thank you, Jesus.
Baba, tunakushukuru kwa mchana wa leo. Tuko hapa ku Life Church. Watu wengi waliombea matunda lakini hawakupata. Jesus. People have been expecting to have fruit, to bear fruit. 3 years ago, 5 years ago, they didn't have the fruit.
Hallelujah.
But today, you have promised that you are going to dig. You are going to fertilize. Start fertilizing. Start watering everyone. And bring healing. Bring success. Remove hatred. And bring back love. Bring back love. Bring back patience. Touch our soul. Touch our ministry. Touch everyone's ministry. Touch every family. In the name of Jesus Christ. Let your blood sanctify and purify those who haven't believed in you as the Lord and Savior.
Amen.
In Jesus' name. Amen.
Amen.
May God bless you.
Mungu abariki.